You think you know me?
Hannah's on the sh-
Ngimbone bonke ubuhle bese Angimbona ngofana la Inhliziyo yami leliswa nguwe Angisengakhona ukulangazelela
Turn away.